lamde la kon
baka talki lamo leydi wala arsilama ko kanyu wodi sembe dana maradi kay hormu hali hala hakkeji ko koreji rewto
neddo
hakkeji sukabe kanyu hakkeji rewbe deynde en tayki take der jonne himbe kambe sukabe rewbe nan kambe woni yebabe sanne e do fi hakkeji mudun
on gaddi fille kergal fille jogade suka na cukabe be endan dundu der wakkati gidi enda idul lati sadornan caka himbe na
wi sinu constatant
en de ash hormu dum alla e dudal boytali ko himbe gaddato min bino wajibi dun jewtine himbe enda hokke kabaru kokkol kabaru godu latto ko domoto walla himbe be enda fama nay jarto do fik yoltugol hakkeji mudun em e do majjum
chacun fils mieux se retrouver dans l'exercice de ses droits
boytali iri di gaddete do to modon
ko heewi fuu debbo ni min jiyoto no yeeba sanne hakkunde mum e gorum taydu arsilamako wi debbo tay se seerama no haani ɗowte seeɗa de wana no himɓe gonno gaɗa so jomum seerama fuu nonni yoppirte e hoore muɗum fey se ñawi kañum ƴewto wattu ko tawi sawri hoore mum kan hawjoto sukaɓe ɓen ko reji gori ko on kay wallirtamo hunde fuu
de ni cergal waɗi caka gorko e deekum ko saabi filla jogade sukaɓe ɓen endan no laato saɗornan caka maɓɓe
quand il y a divorce généralement
cergal wadi so suka ben don wodi fadorma sabu dewgal gal e hore mudum kanyu hani ewe lawol hengol tokka ko gal wada kirtor e hore mudum tan ewa fi o enda fu sey warta e do adaji dati do mudum woni ko dewgal gal enda habano jati do fi adaji din endan ko duudi fu wodirta na no kuje de moja kan wonno ayya gorrabe godon yatna anto modi babe be e koy mum wana be paamu san hakkeji di non hakkunde goriyo kanyu e deki dum kanyu bibbe mudum fu to bendam be mbito yamirabe sukane kanun do joge jande mudum tayke fawoda to kide do fila cella mudum wallele ndirdi lobbiri to on don yoppidama innam to innam wakati ji godon te wana himbe mudum kaddo wodi sembe non fu waata jogo hore mum jogo suka ben seitan jonkay inna on yoppa suko on fa ya na to e golleji goddi latidi nyiddini di godon ko nafata suko
cet enfant dans la rue à travers des petits commerces et également exposer cet enfant à de diverses situations sociales aussi.